Gayang waxay si sharci darro ah u qodaysay macdanta muddo 3 sano ah si ay u hesho mid ka mid ah macdanta ugu qaalisan bartamaha Nigeria. Tani waa hal goob oo ka mid ah qaar badan oo ku yaala gobolka Plateau, halkaas oo kumanaan dadka deegaanka ahi ay isku dayayaan in ay lacag degdeg ah ka sameeyaan macdanta. Gayang waxa ay sheegtay in ay samayso ilaa $15 toddobaadkii, ayna u qalanto khatarta ay waajahayso.
If government don't want us to do it, then let's provide something for us.
Haddii dawladdu aanay doonin in aan samayno, marka ha na siiyaan cunto ama shaqooyin, sababtoo ah intaan gacmaha iska laabanno, iskama daawan karo. Marka la helo macdanta la raadinayo ee tin, waa la dhaqaa oo laga soocaa ciidda, kadibna waa la miisaamaa, lana kala iibsadaa iyada oo laga iibinayo shirkadaha waaweyn oo u isticmaali doona agabka ay ugu horeeyaan qalabka elektroniga ah. Nigeria waxay leedahay kayd qani ah oo ka badan 4 macdanood oo kala duwan, sida laga soo xigtay wakaaladda sahaminta juqraafiyadda ee dalkaas. Dawladduna waxay doonaysaa in ay kordhiso howlaheeda macdan baarista. Laakiin beeraleyda uu ka midka yahay Emmanuel Simon ayaa sheegay in uu weli la ildaran yahay dhibaatooyin ka soo gaaray xilligii uu macdanta qodi jiray. Tan iyo markii aan dhallinyarada ahaa, waxaa tuuladayada ka socotay howlaha macdan qodista iyada oo la baabi'iyey dhulbeereedka yagii. Haatan, wixii ka dambeeyana beerihii lama sii falan karo. Xataa haddii aan isku dayno, waxba nooga soo bixi maayaan wax kasta oo aan samayno. Goobaha hore ee macdanta laga qodi jiray ee laga guuray ayaa sidoo kale halis badan ku sii haya dadka deegaanka, gaar ahaan carruurta. Intii u dhexaysay bishii September iyo Oktoobar ee sannadkii hore, ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay goobaha macdanta laga qodo ee laga guuray, sida ay sheegeen iskaashatada macdanleyda ee gobolkaasi. Laakiin mas-uuliyiinta uu ka midka yahay Peter Gawam, oo ah sarkaalka gobolka Plateau u qaabilsan deegaanka iyo isbeddelka cimilada, ayaa sheegay in dalku uu u baahan yahay in uu ka faa'iidaysto baahida loo qabo macdanta Nigeria.
There's been a resurgence of mining again in globally, not just here on the Plateau.
Waxaa dib u soo noolaaday heerka macdan qodista ee caalamka oo dhan. Ma aha oo keliya wax ka jira gobolkeena. Baahida macdanta ayaa kor u kacday caalamka oo dhan, gaar ahaan kuwa loo isticmaalo in lagu dhiso waxyaabo cusub oo aynu mar walba isticmaalno, sida aaladaha kombiyuutarada, telefoonada, baabuurta, baytariyada iyo wixii lamid ah. Taasi waa sababta ay baahidu u jirto, waana sababta ay dad badani halkan u imanayaan, ayuu yidhi. Peter ayaa sheegay in shatiyada cusub ee qodista macdanta in ay la socon doonaan heshiisyo tilmaamaya in la yareeyo dhibaatada soo gaadhaysa deegaanka, iyo in shirkaduhu ay gudaha Nigeria ka sameeyaan goobo lagu farsameeyo macdanta. Sidoo kalena mas-uuliyiinta ayaa isku dayaya in dadka sida sharci darrada ah u qota macdanta in ay sharciga ku soo dabaalaan.
The government is looking at, you know, we don't want to address them anymore as illegal miners. We're looking at them as artisanal.
Ma doonayno in aan mar dambe ula dhaqanno in ay sharci darro yihiin. Waxaanu doonaynaa in aan u aragno sidii farsamayaqaano. Waxaanu doonaynaa in aan u samayno iskaashatooyin annaga oo siinayna agab ay si ammaan ah ugu qodan karaan macdanta, ayuu yidhi. Dhanka kale, waxaa la eegi doonaa in dadka ay ka midka yihiin Gayang oo kale in ay sii wadaan macdan qodista sharci darrada ah si ay uga helaan lacago ay qoysaskooda ku quudiyaan.